City Sounds Production.
You want to bless the Lord, forget and some reason for all that. Flow. Alongside God, you're here just talking about where we are.
Tonight, we are in the
Sambamba nawe nafsi yangu roho yangu ziko sawa na wewe wakiwiza na tulia jemina sema ni wewe
nataka kukana we kufanana nawe
kila kitu mimi nakifanya kiwe sawa na wewe nafsi yangu roho yangu ziko sawa na wewe wakiwiza na tulia jemina sema ni wewe
wangu hauna maana bila roho mtakatifu
amen
nitasema aje nimeokoka wakati upendo mwenyewe sina uvumilivu uaminifu upole na utu wema ndio raha ya wokovu wangu ndio maana ninaomba
tuna yako yawe ndani yangu
ana wewe uko ndani yangu nisinyauke waone fano wako kwangu.